solo nzambe elika na ngezele epai na yo papa. Thank you.